Abantu bange tebakyamanyi buwoomi bwa mpuuta muzitikira bachina supu ne bawuuta amasannyalaze geneekolera bannansi bo baseera kyokka be mugaguza kunayisi kwe bakira
nali muto nnyo nga ndi mulungi nnyo ku kyalo banyoonyako nnyo era bantendereza nnyo nga nkunganya abasajja akuviira ddala bulaayira ekibaleeta wano obulungi bwange kwerolera buli eyandabangako teyabulwanga kyakwogera n'abalala bangi obutabo bungi bampandiikira mungu mugagga ye yanteekamu ebyobugagga n'afuula nagagga nali mbalibwa mu bagagga saalina bukalu nalina amazinga nalubaale ngero okasanga bwoka kulukutanga kiyiira emmere nalyanga lyange kenyini gye nerimidde lwansonga ettaka lyali kimu ekyo nammwe munjulira n'ebirala bingi ku ssaawa eno byesisobola kwogera lwansonga abasajja baali babiri abajja ne banwanira bandi kyendi ku mikutu nga mbiwulira nti omuzeeyi ye yampangula nasooka funa ssanyu nga mmanye ebikyamu binaatereera mpola mpola essanyu ne likendeera olwennaku ne yeeyongera ekitangaala n'akizikiza n'ejjako n'amataala ne katadooba akabadde kasigalidde kaggwerera yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa yo Uganda zaabu kati nafuka Uganda tabu mbunze mbunze buli wamu neetaaga sajja lwe mulaabu hedi kochi kakuta sikyakwetaaga bakube busaabu ondibaze nnyo siranyiza onfudde nnyo sikuraapu neekoleranga enkuba kati ebibira byonnamye muntunzeeko buli kimu nsigadde butenkunamye empisa zeeka mwazisuula abakyala bawaate basitamye kale singa senga akuze lwakitula singa seesiimye abantu bange tebakyamanyi buwoomi bwa mpuuta muzitikira bachina supu ne bawuuta amasannyalaze geneekolera bannansi bo baseera kyokka be mugaguza kulayisi kwe baakira bugomo omukaabya namanfa omukaabya mabiro omukaabya kumanyeko sijjukirako lyawire naye muzeeyi lwaki weefudde mukaabya yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa yo Uganda zaabu kati nafuuka Uganda tabu mbunze mbunze buli wamu neetaaga sajja lwe mulaabu hedi kochi kakuta sikyakwetaaga bakube busaabu ondibaze nnyo siranyiza onfudde nnyo sikuraabu neekoleranga enkuba kati ebibira byonnamye muntunzeeko buli kimu nsigadde butenkunamye empisa zeeka mwazisuula abakyala bawaate basitamye kale singa senga akuze lwakitula singa seesiimye yankozesa yankozesa omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa 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 omuzeeyi yankozesa alaali jjajja yankozesa kibe nnyo nti baatusuubiza steady progress batuwadde steady regress if we don't fight for our generation we shall be a disgrace to our grandchildren. Yenze Jona 7 kati yajja gamba jana mushanju